azifela ngawe, ngiyaziqhenya ngawe, ngiyazifela ngawe, ngiyaziqhenya ngawe. Uthando lwami ngolwa ngifuna kona tempa lami we lapho ngikamela kona lapho ngikamela kona. I can see it in your eyes thando lwako lwangempe mangikumbula kutangala fisukuzuthi sondela. I can see it in your eyes.